Just call me every time you want to. Sita sita kupoke. Niwe we nataka. Sita weka mwewe to. Every time you want me, when you get it on me. Sita sita kupoke. Niwe we nataka. Hii imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii imo, ikiwega imo. Tata msuri yama imo. Timbo, live in the timbo.
Toto mzuri so fine. It's good that I'm yours. It's best that you're mine. I can't nani. You're my best buddy. You're the best shawty. Cutie pie. Figure 8. Pretty face. Super charming. Uko sweet girl. I'm loving the taste. I need you. I want you. Nupendos. Your homo. I love you. Si wazen. I got you. And I say girl, you can have whatever you like. Yeah. Girl, we can go wherever you want. Tukiwa wawili posti picha moja. Pose zaidi ya mbili. Stika kwenye uso ya nini. Nkufiche kwa nini. PC ya mimi. Pichi moji vitu navyo kula mimi. Ukintumia imoja tango nshajyo nataka tu.
My president told I could never undo. Girl, your booty good is your mind too. Take it to the hood if you want me to. Mami shache sala. Lala cha papara. Sini toy kafara. Kumba tenki lala. Ah ah vindo, niko vindo. Mama, nimekwimbia na nyimbo. Ah ah ah, tuoni tuko chimbo. Dada, nafanya na kesha lindo.
Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii. Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Una,
When you type a girl to make me go and kill a nigga. When you type a girl to make me hustle for the figures. When you type a girl to make me do everything you want me to. Kila ini bila jasho bila shida. Cause niki wanna wear away my nigga. Siwazi kusunja wala chiga. Na ulivyo kama snack niki kuona tunashiba. That's why tuna skip lunch. Tukulane mida mida after hapo tuna moko. Get ready bila ata plans ya kutoka. Post picture caption vye moji vya makopo. Girl you so good sana nzanye kukuchoka. Choka.
Call me, call me. Kene misi call me, call me. Simeni nakula hivo hivo na maganda. Swear ukini tema mwizako mini tadanja. One in a milli, I can never lie. Jinsu livo sexy, hips don't lie. Muni sina stressy, I'm feeling alright. When you come a nurse, unafanya niwe high. Na kulinda usiku mchano, unezi sema niko lindo. Na vile tuko high, unezi sema tuko findo. Emoji za makopa kopa, jue sipo single. Ready nime shoot, wendo target ya ma window.
Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii. Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo. Una, una, una.